angazi kanjani kuwe kodwa ngibuka konke lokho kwenzeka emhlabeni indlela abantu abayiphethe ngayo nangendlela izinto ezibheke khona qede bese ngicabanga ukuthi lo mhlaba uye sogwini angikubengelele phinde ngamukele futhi engosi nefresh ngingusibona lo Bethingema ongumlomo ka Benedict we Christian Networks futhi uyabona ukuthi kulula kanjani ukukhohliseka ngalezi zone eziphambi kwethu esiyibona nsuku zasa Sifune ungene emzulusaneni ophakeme wezenkolo wethu qede sibalahlele kude laba bantu ababi kube sengathi singacela uNkulunkulu avule masinyo isihogo sakhe qede abavale kuso thaqa beshe bangqonqo Ngiyazi ukuthi leze lokho kube ngubuthunto obuncane bomqondo Kodwa kuyona yini indlela leyo kwesinye isikhathi esizizwa ngayo futhi nebala amaKristu amaningi bonke abayibiza ngabafundi baka Jesu Baye bafise ukuyiqhisa bame kudele nalezi zoni eyinukaphu isono futhi kube sengathi zingaphoswa le kude zaleni lokho sikuzwe kuyingaphakathi lethu wena ongafunga ukuthi singcono kunabanye kodwa ngakube iwona umsebenzi wethu in law ilokhu uJesu asibizele ukuphila la emhlabeni ngoba Johane 3 verse 17 ngokuba uNkulunkulu kayithumela indodana ezweni ukuba iyahlulela izwe kodwa kubizwe lisindiswe ngayo ake sithi kuma umzuzwana sicabange ngalokho uma uJesu engezange kuzolahla ngecalizwe kanjalo kona umsebenzi wethu futhi uma uJesu weze ukuzosindisa umhlaba na kanjani bekumele kube ngumsebenzi wethu lowo kanye yebo kulula ukukhalaza ngayo yonke nangawo wonke umuntu kodwa nginesiqiniseko sesikhulu ukuthi akuyona inhloso ukuthi uNkulunkulu enze inhliziyo yakhe ishaye iheartbeat yakhe uba ishaye ngalokho usuku nosuku umsebenzi wethu akukhona ukulahlizwe ngecala wethu ngokuzihlela ukusindisa umhlaba nembala akulula lokho kodwa ukholwa kuJesu angithi unamandla avela kuye kuba semsebenzini wakhe yilo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje ukuyithola le devotional fresh insuku zonke sithumela iWhatsApp kwinombo lethu ethi 067 706-0077.